chimanyi sato matolu kako utampeza. Gwe wafuna ni wadala, je wafuna ni kwangala. We napusanyu soja kusanyu kila dala dala. Kechimwela we mkunyizo ja kunyigila dala. Eva mba kumazimo mfuna bubi siri na kikibu. Ketugata tata, ketugata mama. Chengu zaba chimanyi na we. Ketugata tata, ketugata mama. Jagara kukola ya chikulu na we. Ketugata tata, ketugata mama. Chengu zaba chimanyi na we. Ndani ba desibola bo bifude ada bino 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 fula pepo banga paka chai muchikopo kutari mukonda musaba tokaba wefuta tabiraba tongaba bikunyomira ngandi kumusalaba geze so mutima kone we kuba walala kuba katokula bako mulabi te chimara tukata tata tukata mama lakye kuzaba chimanyi nawe tukata tata tukata mama jagara kukola ya chikulu nawe tukata tata tukata mama.
Osobola okuyimba wali kodingako da oba otandika butandisi wanki kyokoledde n'ekyoyagala tonnakifuna kankwanjulire aba Katoos Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola mukyo producer gw'osaba gwe tukuleetera songwriters manyi kindekeki mixing mastering hop awotwasukka jangu leero tukole music alina sound omulungi ku beyeseko obuseko kuba ku 0706 94 85 79 obooking olunakulonga bukyali oba otukyerere ku studio yaffe Makindye.
Katuba njulire aba Katoos Media abakugu mu kukuba n'okweditinga ebifaananyi ebituukaganye n'omutindo ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Oyagala soft copy oba hard copy? Kyakupostinga ku Facebook oba Instagram. Olina mbaga? Kwanjula bafide patizi mukoro nandiki bafide ku noti musavu noti mukaga mwenda nyamunana tano musavu mwenda kulwe bifananye birungi.